Yakobo eshura ya kashatu. Banyaruganda, hatarigira binjo muri imwe abayenda kuba begesa aho kuba numumanya ngo yito bari kwegesa turi yacyo rwo rubanja ururu kukiro rw'abandi manya twena tushobya kinji kandi umuntu wena kuyakuba tari kushobya mu byarugamba akaba ariyo kire kimwe kandi uri kubasa kwetegeka wena numumanya ngo kutemba rase byo mu mukanwa ngo zitworobere tuzitoza aho turukwenda murebere na hameri n'ubuziba mpango zita kandi nazitwara imiyaga y'amani konke ngasiyanke munonga zizigarraho naho umuvugira rukwenda ngo zitore n'ururimi n'ubururabe ruriye akagingo kake rwesimira n'ibintu bikuru kaniha no kureba ikibera nikitwekwa akariro kake n'ubukibakere cyangwa kita ururimi narwo rubumuru umungingo zitu nuru ruba iterando ry'ibyona rushisho mbirugona rutwekwa ubuhangwa bw'ubuntu bwitu bwona no mu rugo rukongeza kuzumu uwanyamuteza manyekiye tunyamisha cyona n'inyonyi n'ibiri kugenda isenda n'ibyenyanja bibasa kutegekwa kandi birategekerwa abantu konka atariho umuntu uri kubasa gutegeka ururimi urububi budatuza urwijiro bushegu burukwita turihimbisa mukamata titwe kandi turukenesa abantu abahangirwa mu nsha ya ruhanga umuri yako kanwa harugamo kwimbisa no kukena banyarwanda icyo tukishemerire kuba kityo mwenshi enshure mwe nebasa kurugomwa mizi amanure nagarukusharira banyaruganda umutini tugubasa kwa nebijuma bya Orva no muzabibu kwa nemitini na mizi gomonyo tugabasa kurugoma marunje umurimwe noho ino bwenge kandi urukwetegereza ahabwe mitwarize y'imirunje ayoreke bya rukora no gucureza buri mu bwenge konko mitima yanyu kumurabe mwine mwihari no kweyendeza mureke kwehimbisa mukazindisa amazi mibishuba ubwenge nk'ubu tuburuga mu iguru nubwo umunsi nubwo abantu nyabuntu nubwo asitani manya hihari no kwendeza biri habaho kutatebekana no kore bibe byayibara muri ngo konko ubwenge uburuga mu iguru ukubanza bube mpuhe butaho kuba ubwo businge uburu kutwazage ubwikirize byo buryo ubwijire mbabazi n'ibirungi ubutari kugwera rubaju kandi ubutari umburyarya abareta businge baba n'ubusinge embebe zero kwikira.